Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Vewa Radio yacu. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi muri studio ya Karindwi. Abatwumva mwese aho muri hose rero ndabaramukije kandi bayikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imibare y'ishami rya ONU ryita ku bagore yerekana ko ku isi hose ku kigereranyo miliyoni 736 z'abagore, ni ukuvuga hafi umwe mu bagore batatu, yahuye n'ihohoterwa ryo ku mubiri cyangwa irishingiye ku gitsina byibura rimwe mu buzima bwe. 30% ni abakobwa, n'abagore bafite imyaka 15 kujyana hejuru. Kuri Wikipedia tuhasanga ko mu iperereza ryakozwe na ONU, abagore 100 bahuye n'ingaruka z'urugomo rushingiye ku gitsina bakorewe, 14% hari abagerageje kubafata ku ngufu, 2.3% bo bafashwe ku ngufu. Mu mwaka wa 2018 ku kigereranyo, ONU yasanze umugore umwe muri 7 yarakorewe ihohoterwa ku mubiri cyangwa irishingiye ku gitsina cyangwa byombi, abikorewe n'inshuti cyangwa umugabo we mu mezi 12 yarashize. 13% bari abagore bafite hagati y'imyaka 15 na 45 na 49 y'amavuko. ONU kandi igereranya ko mu Rwanda abagore babarirwa hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 250 bafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside mu 1994. Kuri Wikipedia tunahasanga kandi ko gufata ku ngufu byakoresheje nk'intwaro yo mu ntambara, kandi ko hari abana benshi bavutse kuri ubu buryo. Abenshi mu bagore bafashwe ku ngufu banahanduriye virusi itera sida, abandi barwaye sida. Kugeza n'ubu mu mpande zose z'isi abagore bakomeje guhura n'ibibazo bitandukanye, harimo n'iryo hohoterwa rikomeye nko gufatwa ku ngufu bikomeje kugirwa intwaro yo mu ntambara. Uyu munsi turi kumwe n'ababyeyi b'impirimbanyi batatu bazi neza iki kibazo, banahagurukiye kugishakira umuti ndetse no gufasha abahohotewe. Bose bari mu Rwanda. Mube hafi rero muganire nabo, musobanuze, mutange inama n'ibitekerezo. Nimuduhe telefone zanyu tuze kubahamagara nk'uko bisanzwe, tubahe ijambo kuri radio yanyu. Reka rero ntabatindiye twakire abatumirwa bacu. Ndahera kuri Madame Goderiva Mukasarasi. Uraho neza, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Muraho neza, murakomeye.
Turakomeye rwose, turakwakiriye ku Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Nagira ngo nguhe umwanya ubanze wibwire abatwumva.
Yego, murakoze Madame Eugenia. Nitwa Goderiva Mukasarasi, ndi umunyarwandakazi, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'umuryango witwa Sevota. Uwo muryango akaba witwa ubufatanye mu kubungabunga ubwisanzure bw'abapfakazi n'imfubyi hagamijwe umurimo no kwiteza imbere. Uwo muryango wacu rero ukaba ugamije kugira uruhare mu kongerera imfubyi n'abapfakazi imimerere n'imibereho nyabuzima mu byerekeranye n'imibanire n'ubukungu ndetse n'umuco. Tukaba rero twariyemeje guteza imbere ibikorwa by'imakaza amahoro, ubwiyunge n'iterambere, cyane cyane iterambere ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu by'abagore n'abana bafite ibibazo, cyane cyane abo bagore akaba ari babandi bagiye bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.
Urakoze cyane, turaza kubigarukaho mutubwira uko ikibazo gihagaze, ibyo mugenda mubafashamo. Ubwo rero Godeliva ntiyazindutse wenyine, ahubwo ari kumwe na bamwe mu badamu bafatanyije muri urwo rugamba rwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore. Nabo kandi barahohotewe. Uwa mbere ni Asumuta. Asumuta, urahura komeye?
Muraho neza.
Nguhaye ikaze nawe ku ijwi rya Amerika. Nagira ngo nawe ubanze wibwira abatwumva.
Nkuko mwarimu bivuze, nitwa Kamororo Asumuta, ndi umunyarwandakazi, nakwita gutsinzi bya Jenoside muri 1994, hanyuma nakorewe ihohoterwa nkuko mwabivugaga muri kino kiganiro. Hanyuma uyu munsi fatanya na Sevota mu rugamba rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kandi dufasha umugore kwiyubaka ahuye n'ingorane zo gufatwa ku ngufu muri Jenoside.
Yenda gushimiye cyane nawe kuba witabiriye iki kiganiro, urakoze cyane. Reka twakire na Madame Claudine. Nawe ndagushimiye kandi ngo uhaye ikaze ku ijwi rya Amerika. Hibwire nawe abatwumva mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina.
Murakoze cyane Eugenie. Nitwa Claudina, aba nanjye narahuye n'ihohoterwa muri kiriya gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Nanjye nkaba ndi mu muryango wa Sevota, aba nanjye mfatanya n'abandi mu kurwanya ihohoterwa ndetse no kugira ngo umugore wahohoterwa aze mu bibazo agere ku iterambere, kandi turirwanye twivuye inyuma.
Urakoze nawe kwitabira ikiganiro, rwose mukomerezaho. Ndabashimiye mwese. Reka rero noneho nkugarukeho Madame Godeliva Mukasarasi, nk'umuhuzabikorwa mumaze igihe mukurikiranira hafi ibijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori mu Rwanda, munafasha abarikorewe. Ahanini mu byo mwabonye, uko mwabibonye, bahuye n'ihohoterwa riteye gute muri make?
Murakoze cyane. Yenda nahera ku muzi, nahera ku byerekeranye n'ihohoterwa ryakorewe abagore mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'uko rero benshi babizi cyangwa babyumva cyangwa babisoma, mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryafashwe ryakoreshejwe nk'intwaro y'intambara cyangwa intwaro y'iyicarubozo ku bagore. Bivuga ko habaye ibyaha byibasira inyokomuntu rishingiye ku gitsina. Abagore koko mu gihe cya Jenoside baratesetse, twaratesetse nk'abagore, nk'abanyarwandakazi. Abagore bamwe basambanyijwe ku ngufu, ndetse basambanywa n'abantu benshi bakora ibyo byo tuvuga ngo bakorewe imfura mbi mu bihe byinshi, mu bihe bitandukanye muri ya minsi ijana ya Jenoside. Yemwe yewe bagize abacakara bishingiye nyine ku gitsina gore, kubera ko ari abagore bagizwe mbese abasiravu abacakara ku buryo bukomeye. Hari n'abagiye bavanwamo abana cyangwa se bategekwa gukuramo inda. Hari kandi n'inkurikizi yabaye ko ibyo byo gusambanywa ku ngufu babihatiwe, habaye ko baje gutwita, batwita abana batifuje, batwita mu gihe bitwaga, mu gihe bahungaga, mu gihe bari bashonje, mu gihe bari bambaye ubusa, mu gihe ibintu bibi byose byari bibari ku mutwe,
bamwe muri bo banatwita ari abana bato abana b'abangavu ndetse ari ubwa mbere bari bakoze imibonano mpuzabitsina bakiri amashuri biza kubaviramo rero ko nyuma batwara inda bakabyara bakarera ari abana batoya ndetse rimwe na rimwe bakangwa n'imiryango yabo kubera abo bana bari babyaye inda batewe n'interahamwe batewe n'ababicaga batewe n'abasirikare abarwanyi cyangwa se inda batewe bari mu bihuru cyangwa bavuye kurohwa Imana ikabakiza ikabavana mu ruzi bivamo rero ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuri icyo gihe byabahaye inkurikizi mbi birimo guhahamuka n'ubwo tuvuga ngo ni uguhungabana imbere twavuga ko abantu bahahamutse kubera ibyo byose banyuzemo barababaye abagore barababaye Eugenie namwe abumva Voix d'Amérique abagore barababaye kandi uwo mubabaro w'icyo gihe warabakurikiranye kuko buriya iyo ubabaye mu bitekerezo mu mitekerereze bigira ingaruka ku mutima bikagira ingaruka ku mubiri ugapfa uhagaze kubera iryo hohoterwa wakorewe kandi abenshi bahohoterwaga baterwa n'ubwoba nyine kubera ubwoko bwabo ubwoko bw'Abatutsi.
Yego, Godeliva rwose nk'uko bivuga abagore barababaye ari nayo mpamvu nifuje ko muri iki gihe isi iheruka kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umwari n'umutegarugori twagaruka kuri iki kibazo cyo gufata ku ngufu nk'uko wabivuze nawe gufata ku ngufu bikomeje kuba intwaro yo mu ntambara kandi tukaba turi kumwe n'abantu banyuze muri ibyo bibazo bashobora kuba batanga umucyo bakabwira abandi uko ikibazo gihagaze tukareba niba hari uburyo bwo kugikumira ndetse no kugishakira umuti. Reka mbaze Asumuta, wowe wanyuze muri ibyo bibazo Godeliva amaze kuvuga n'ingaruka zirahari turaza kugenda tuzivuga mu kanya, ariko uko wabibonye ibyo wanyuzemo kugira ngo ubone ubufasha byarakoroye wabigenje ute kugira ngo ubone ubufasha butuma uhagaze muri iki gihe?
Ubufasha n'abashyize ndabubona ariko nabubonye mu gihe gikomeye.
Ntabwo turimo kukumva neza.
Ubufasha n'abashyize ndabubona ariko mu gihe nari imaze igihe kinini cyane narabyaye ndetse nari narabyaye mberera sinagiraga aho kuba aho nararaga none se nararaga ejo kandi ibyo byabaga mpise urumva ntabwo nanyorohewe. Hanyuma nyuma bitinze muri za bibiri nibwo nagize umugisha nagize amahirwe menshi ubuyobozi mpuzamategeko nibuka neza ko icyo gihe umuyobozi wari ushinzwe aseri sosiyare y'umujyi wa Gitarama niwe wamfashije arafasha mpuzana sevota. Ngeze muri sevota ntabwo natekerezaga ko hari abandi ba nubwo mu gihe cyo kuduhohotera twabaga turi benshi ariko twabaga turi benshi batandukanye tutaziranye ubavasiriburya no hino ntabwo nibazaga ko hari undi muntu ukiriho ufite ikibazo nk'icyane gikiti. Ngeze muri sevota rero mpasanga abandi babyeyi usanga abandi babyeyi benshi abato kuri jyewe abakuru kuri jyewe abo mu kigero cyanjye aba bagore biyubashye abasiye nasangizero nyinshi kuhasanga izo ngero nyinshi rero byatumye nibaza se buriya hari abandi bantu bameze nkanjye nasanzemo abarira abaseka ariho abantu baseka ariko barira muri bo harimo amarira ariko akabigaragarisha igitenge.
Yego.
Nkajya mbona harimo abaseka nkabona barira nkabona abatavuga ari ibyiciro byinshi bitandukanye nanjye nari nkomeje ariko sevota maze guhura nayo navuga ngo nawe ngiye ndavuka mu ndugu icyo gihe nta serivisi nari mfite nta murengezi nari mfite bugufi bwanjye ariko mpuye na sevota ya mbere y'umurengezi.
Yego. Umaze guhura n'abandi muhuje ibibazo?
Maze guhura n'abandi duhuje ibibazo sevota imaze yakoraga uburyo bwo kuduhuza tukanaganira ikadufasha ku bijyanye n'imitekerereze. Njya kubona ko byonyine kubona umuntu ugutega amatwi
mana yang dimaksud mesti dia tinggal di mana mana kerja dulu. Aku kerja dulu. Ada orang yang kok babi juga. Ah, kalau kau cewek nunggu, aku jadi korai kuana nabi sejari di komiye. Mari kuana hujan, mari kuana hujan jiran dia. Terus komiye. Ada pemain yang jemputan apa sih? Jaran sih.
Jika mana sih mereka habanet se umur yang gua ufasha awa fite ibibazo bahuje kugira ngo babashe kugenda babishakira umuti baterana inkunga bafatane mu mugongo. Reka noneho tubaze na Claudine. Claudine, wowe ubufasha wabubashije kububona, kumva ubashije kubona hujya ukiyakira ukabona ubufasha butuma nawe ubasha kubaho ubuzima nk'ubw'abandi, wowe byakugezeho wabashije kugeraho mu gihe kingana iki, cyashize igihe kingana iki?
Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gihe cya Jenoside nabaye imfubyi ya burundu kuri papa na mama, sigara ndi imfubyi itagira umubyeyi n'umwe. Noneho nyuma yaho ihohoterwa rimaze kuba, nyuma muri bibiri na kabiri niho nabashije kumenya umuryango Sevota. Noneho njya muri uwo muryango, nari umuntu wigunze utavuga. Icyo gihe sinavugaga, ahubwo nari nkunze n'amarira gusa. Nicara aho nicaye hose ndira, n'injoro nkarira, kubera ko nari imfubyi ya burundu ndi njyenyine, mfite n'icyo kibazo cy'uko mfite n'inda. Noneho rero mbana ibibazo, icyo gihe nari mfite umwana, nari maze kubyara, nari mfite umwana. Kuko umwana namubyaye 95. Ubwo rero nari mfite ibibazo bikomeye, nyuma nkura njya mu muryango Sevota. Umuryango Sevota uraduhuza. Icyo gihe nanjye njya mu muryango Sevota, nk'uko Afurika amaze kubivuga, nanjye nari nzi ko ibibazo ari ibyanjye giti cyanjye njyenyine, nta wundi muntu duhuje ibibazo. Ariko tumaze kugera mu muryango Sevota twarahuruhutse, cyane cyane twarahuraga tukicara tukaganira. Ariko muri icyo gihe cyo kwicara tukaganira cyari igihe cy'amarira, cyari igihe kitoroshye, kitatworoheye. Ariko rero nyuma yaho ukumva ko ikibazo atari cyawe wenyine, nyuma wumvishije ko ikibazo atari cyawe wenyine bitewe n'ukuntu twabonaga batwakiraga, byari bikomeye kugira ngo ubone umuntu wita akagutega amatwi, akakumva ibyo uvuze, akakumva akaguhumuriza. Icyo gihe iyo wumvaga umuntu aguteze amatwi akaguhumuriza, ukongera ukabona bagenzi bawe muri kumwe, ukabona ikibazo cyawe wenyine, nibwo twabashije kugenda twiyakira buhoro 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 buhoro. Noneho rero tubasha kwiyakira mu bibazo twagize. Noneho rero icyo gihe bakomeza kuduhugura. Noneho rero n'abana bacu nabo barabahugura, barabafasha, natwe baradufasha. Ubwo ngubwo niho twabashije kugenda twiyakira mu bibazo twagiye tugize. Ariko byumve ngo byari ibibazo bikomeye cyane, twari turi ahantu kure 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 kure, ariko Sevota yadukuye ibuzimu idushyira ubuntu.
Yego, reka noneho twongere tubaze Godeliva. Sevota, urumva abavandimwe baravuga ukuntu yabafashije yabakuye kure cyane, ubu yahinduye, yaba yarahinduye uburyo bwo gukora? Hari abantu mwaba mucyakira yenda baba barakomeje kwigunga bakaba batarabashije kwirekura ngo, cyangwa se batarigeze bamenya hakiri kare ko Sevota ihari kugira ngo bayigane? Hari abantu mukibona baza babasanga, navuga ko ari bashya, cyangwa se mukomezanya nabo mwatangiranye? Godeliva, sinzi niba arimo kunyumva. Godeliva, uri ku murongo?
Bakoroha aho bakiriye ihungabana bakadusanga.
nukuvuga ko kandi mu nkunga duterwamo
yaba
leta yacu y'u Rwanda
yaba
na mondiali cyangwa indi miryango nka kizina kizina
Godeliva umbabarire umbabarire ibyo wavuze mbere ntago twabyumvise telefone yawe igomba kuba itacagamo nkubajije ugasubgatanye icyo watangiriye husubiza ntago twacyumvise wasubiramo
ndavuze ngo murakoze cyane sinjereye ku buhamya bw'abo bavandimwe bacu baganye Fevota bakabakira ibikomere ndetse bakajya mu ubungubu bakaba ari abantu bitabiriye iterambere ubu ni abantu bagenda bakorana n'abo bagore bashya baba bamenye ko bize bahuye n'ihungabana byo mu gihe cya Jenoside ndetse na nyuma yaho ndetse n'abahuye ndetse n'ibyo hohoterwa rishingiye ku gitsina by'ubu ngubu kandi natwe mu maprogramu dufite yaba programu duterwa na Leta y'u Rwanda yaba programu duterwamo inkunga n'umuryango wo mu Budage witwa Medica Mondial n'undi muryango wo muri Suwede witwa Kizina TV Kizina buri mwaka cyangwa buri myaka itatu dutangiza amatsinda mashyashya kuko gahunda iyo dukoresha dukurikirana abo bagore imara hafi imyaka ibiri imyaka ibiri n'igice atari abo bagore gusa ahubwo n'abagabo babo n'abana babo nk'uko asumutana Claudine babivuze bivuga rero ko buri gihe turatangiza ariko tudatutsa n'abo twatangiranye nabo kugira ngo bakomeze kuba imboni z'amahoro imboni zo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina aho batuye ndetse n'aho tubohereza mu matsinda kuko abarangije gahunda yacu y'amahugurwa no kubitaho n'isanamutima bajya mu matsinda y'ubwisungane n'ubufatanye akaba ariho bakorera ndetse bakinjizamo n'abandi bagore bo mu muryango nyarwanda cyangwa n'abagabo naho abana bo bakajya mu makarabu y'amahoro n'iterambere naho aho bari hirya no hino bakinjizamo urundi rubyiruko kuko dufite abo bagore bakorera mu matsinda hirya no hino arenze 30 arimo ababyeyi bagiye barenga gato igihumbi ayo matsinda y'urubyiruko nayo ari hirya no hino kuko dukorera mu madisitirikiti ageze kuri 11 aho rero naho amatsinda y'urubyiruko nabo binjizamo abandi ndetse urubyiruko rwo rukunze gukora mu gihe cy'ibiruhuko kuko mu gihe cyo kwiga baba bari ku mashuri hanyuma ubu ngubu nanone twinjize muri gahunda abakobwa basigaye ari impfubyi za Jenoside bamwe basigaye bafite imyaka ibiri abandi 10 gutyo gutyo bashyingiwe kenshi na kenshi bagashyingirwa mu bo badahuje amateka ya Jenoside ni ukuvuga ko abo bashakanye baba batabarirwa mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi gutyo bagahura n'amakimbirane bagahura n'ihohoterwa mu ngo no mu muryango mugari cyane cyane bagahohoterwa na baramukazi babo cyane cyane na ba nyirabukwe abo nabo tubinjiza muri gahunda yacu kugira ngo nabo babe imboni z'amahoro badufashe kurwanya ihohoterwa kandi turirwanye rivuye mu mizi ni ukuvuga iyo tuvuga rivuye mu mizi turirwanye rivuye mu ngo kuko ni ihohoterwa nyakuri bibera aho umugore ahohoterwa nyuma akabaho yigunze akabaho ahorana ibikomere yarapfuye ahagaze aho rero mu ngo z'abanyarwanda niho dushaka ko dutsimbura ihohoterwa kugira ngo abanyarwanda babeho mu mahoro umugabo amenye ko umugore afite uburenganzira kandi uburenganzira busesuye umugore amenye ko umugabo nawe afite uburenganzira busesuye babane mu mahoro barwubake bubake urugo rushinze imizi barera abana babo neza binjira neza muri gahunda za leta zose duhereye ku mugoroba w'imiryango mu muganda se mu nteko z'abaturage aho ibibazo bikemurirwa aho abantu babwira abandi ibyiza bagezeho aho bakora gahunda z'iterambere aho bahiga bagahigura aho dushaka ko wa mugore wanyuze muri Sevota n'umugabo we n'umwana we baba imboni z'amahoro n'iterambere ibyo rero tubifashwamo n'abo twagiye duhugura kuko ni gahunda dufite kuva mu kuva Sevota igishingwa hari abo twatangiranye nabo bari mu runana rw'abashaka amahoro muri Kamonyi abo bakaba aribo banavuyemo abagore b'intwari abagore b'intwari zikomeye batanze ubuhamya mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ku Rwanda Arusha ari nabo bamenyekanishije kiriya cyara cyo gufata umugore n'umukobwa ku ngufu ukamusambanya ukamukorera ibyamfura mbi ukamucamo imyanya ndangagitsina ko ari icyaha kigomba guhanirwa kandi twabigezeho mbese bibagikwira mu gihugu cyacu kubera abanyarwandakazi nyine batanze ubwo buhamya rero ni ukuvuga ko imiryango irakinguye no mu rusenjo n'ejo
n'ubu muracyakira abandi
irakomeje ntugasaze gahunda yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina wacu ni igikorwa cyacu twafashe nk'imena cyane ko tukijyanisha na gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge.
Yego, reka turikomeze rwose no muri aka kanya turikomeze ikiganiro rero muri isanga nk'uko twababwiye tugitangira ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi ry'Amerika ijambo bakabaza ibibazo bakaganira n'abatumirwa. Reka ku murongo wa telefone twakire Daniel Karime Nkunzimana, uranyumva?
Ego ndabumva cyane.
Ikaze ku ijwi ry'Amerika, urahagana hehe?
Ego nagomba kubaza uwo mutumire abatumire ni uburyo nyabaki bagomba gufashamo abakenyezi abagore bajya bato bari mu misozi yo mu cyaro kuko ugerageje kuraba iyo aheshi bakumirwa kuko nk'abakenyezi bo mu cyaro akeshi ntibazi ibijyanye n'agateka kabo. Abenshi imbere baranahohoterwa ntibazi niho bitura kandi imbere baracari muri ya migenzo ya kera n'abahohoterwa ntibazi ko bariko barahohoterwa bazi yuko ari bijya bya kera. Ubu nibwo abazi n'uyu munsi mukuru ko uhaba w'abakenyezi ni bake cyane tugerageje kuraba kuko abenshi n'abirimizi nabo by'agateka k'abakenyezi babyuka baba ariko ariko biruka n'ubuzima bw'umuryango bw'abana babo ndetse n'ubw'urugo.
Yego,
ugasanga rero ntibazi naho bashobora kwitura mu gihe barenganije none bariko bakora ariko babigenza gute kugira ngo babashyikire hariya abakenyezi. Nicyo nazakubaza.
Urakoze Daniel. Hanyuma akabazo gatoya, uba ku mutumba cyangwa uri mu gisagara? Najya nkubaze niba uri ku mutumba niba abagore abakenyezi baho barizihije umunsi mukuru cyangwa se barabimenye ko wabaye.
Ubundi jewe ni ngaha mu gisagara cya Makamba ariko ku munsi mukuru w'abakenyezi itariki 8 naye nakubishyiye ku mutumba aho mvuka muri zone ya Kabonga ku mupaka ku mutumba uhereranye na Tanzania. Ni ukuvuga uwo munsi mukuru ugerageje kuraba nabo gahugira amasondazi y'abantu batuye nk'abagore nta n'abantu 10 wasanga bawuze uwo munsi mukuru.
Nibyo. Reka ubugumye ku murongo gatoya bwo kugira ngo abatumirwa bagire icyo bakubwira hanyuma ubone kugenda. Ndabizi ko mutatwumva kubera nta FM ihari. Ikisubizo reka mbaze Asumta, wumvise ikibazo Daniel yabajije? Nubwo ari mu Burundi, na reka mbaze kumenyesha ko ari mu Burundi, arifuza kumenya igikorwa cyo mukora kugira ngo mufashe abagore bo mu cyaro kugira ngo nabo ubwabo bamenye ko bakore ihohoterwa cyangwa se bamenye n'uwo bitura aho bagana kugira ngo barenganurwe. Asumta,
ndakumva abagore bo mu cyaro kugira ngo bamenye iyo gahunda y'uko abagore bakwiye guhagurikira kurwanya ihohoterwa ribakorerwa mu Rwanda, buriya tugira uburyo bwinshi bwo kumenya amakuru, tugira sensibilisation ihereye ku byo muri sevota dukora cyane cyane ko igihugu kiba cyabitwemereye, tugira sensibilisation, tugira amakampanyi ya sensibilisation kumenyesha abagore ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni iki, bikorerwa rite, bikorerwa abandi, izo sensibilizasiyo turazigira abagore buri gihe tukababwira ko badakwiye kurebera ihohoterwa ribakorerwa. Rero abagore bo mu Rwanda baragerageza ku bijyanye n'ihohoterwa, baragerageza kurwanya ihohoterwa mu buryo butandukanye, cyane cyane ko hari umurongo, buriya hari umurongo tugira witwa SME, inama y'igihugu y'abagore. Inama y'igihugu y'abagore nayo igira inzego kugera ku mudugudu. Aho rero abo bagore bo muri SME kuba bafite inshingano zo gufasha abagore bagenzi bacu kumenya ihohoterwa rikorerwa umugore cyane cyane ishingiye ku gitsina.
Yego. Hari icyo Godeliva na Korodina nagira ngo nawe nk'umwanya maze akanya ntacyo utubwira, hari icyo wakongeraho wunganira Asumta kuri uburyo gukangurira abagore cyangwa abakobwa uriya Daniel yavugaga abakenyezi kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo no kurwanya ihohoterwa, akantu gato wakongeraho?
Murakoze cyane. Nkuko Asumta abibwiye, n'ubundi sensibilizasiyo mu baturage twebwe dukorera n'ubundi mu cyaro, ntabwo dukorera mu mujyi. Twebwe ubungubu turi imboni za sevuta mu cyaro. Muri icyo gihe rero haba sensibilizasiyo, umugore uwo ari we wese amenya ko uriya munsi mukuru wabaye w'abagore, cyane cyane nyine biturutse ku mudugudu hasi. Ikintu giturutse hasi kirazamuka n'abo hejuru bakakimenya. Utugoroba tw'ababyeyi, muri cya gihe cy'utugoroba tw'ababyeyi baraganira ku buryo bamenya ibibazo bihari, bakamenya n'ikigenderewe mu minsi iza kuza. Noneho rero iyo biturutse ku mudugudu, uwo ku mudugudu akabimenya, iyo uwo ku mudugudu abimenye mu kagari baba babimenye, mu karere bakaba babimenye, ikazamuka mu ntara bose bakaba babizi. Ni ukuvuga ngo rero mu Rwanda abagore bo mu Rwanda ni abagore bazi muri kiriya gihe nyine cy'umunsi mukuru w'abagore baba babizi, cyane cyane ko muri kiriya gihe bahugurwa ibintu byerekeranye n'ihohoterwa mu cyaro, barabihugurirwa ku buryo natwe aho turi aho dukorera turabibigisha, n'amahugurwa cyane cyane ya sevota aba ni amahugurwa ashishikariza abagore kubana mu mahoro, umugore n'umugabo n'umwana. Kuriya haba amahugurwa y'umugore n'umugabo, noneho iyo umugore n'umugabo bahuguwe ingo zabo ziba ingo z'amahoro, noneho rero bigatuma rya hohoterwa rigenda ricika mu bantu. Noneho wa mugore wahuguwe wo muri sevota aganiriza n'uwo baturanye, ni ukuvuga ngo uwo mugore wahuguwe wo muri sevota aba n'imboni ahatuye, muri cya gihe aba imboni ahatuye aganiriza wa mugore baturanye, wa mugore baturanye nawe akaganiriza undi, noneho bigatuma abagore bajijuka bakamenya ihohoterwa, ndetse bafite n'imbaraga cyane abagore ku buryo baharanira kurwanya iryo hohoterwa mu ngo zabo.
Yego, nk'uko mwese mubigarukaho, mu rugo niho bitangirira, niho igikorwa cyanyu gitangirira, kugira ngo abantu basobanukire, umugabo basobanukirwe n'uburenganzira bwe, umugore asobanukirwe n'uburenganzira bwe, kandi bose babone uko babubungabunga. Hari abavuga ngo nta mugabo ufata umugore we ku ngufu. Mwe nk'abaharanira uburenganzira bw'abagore cyangwa se abarwanya ihohoterwa rikorerwa abagore, ibyo mubivugaho iki, Godeliva? Godeliva, wanyumvise?
Namwumvise.
Yego, mubivugaho iki?
Ariko nabanza nkavuga gato kuri kiriya kibazo Daniel yarabajije.
Yego.
Ya umunsi uya munani z'ukwezi kwa gatatu ni umunsi wo kuzirikana uburenganzira bw'umugore, kandi ubwo burenganzira bw'umugore, umugore ni umubyeyi, umugore ni umurezi, umugore ni nyina w'abantu, umugore ni uzana umusaruro. Ariko ntabikora wenyine, kubyarabyarana n'umugabo, gukorakorana n'umugabo. Aho rero Daniel ari, niba nta n'umunsi bizihije, we ubwawe amabonye ko uwo munsi ari uw'akamaro ku mugore, afite nyina se cyangwa afite umugore, niyo gahunda nayijyana aho ngaho. Yenda mu Rwanda dufite amahirwe menshi kuko hari gahunda nyinshi zishaka ko umugore atera imbere, mu Burundi ho naho ibyanjye bose bafite gahunda, kuko ntekereje ko hari nk'ishyirahamwe ryitwa Dushyire Hamwe, mbizi kuva kera kandi nabyo bikora ku burenganzira bw'umugore. Iyo hari amashyirahamwe menshi harimo niba ari ku kafedi bahuriye n'amakorekitifu n'impuzamiryango zihura n'impuzamiryango zo muri Congo n'impuzamiryango yo mu Rwanda yitwa Pro Femmes Twese Hamwe, bakitwa ku kafe mu JL Seri ushatse kuvuga Gravat. Aho rero niho abo bagore bakagombye kwibona. Aho rero bigasaba ko dukangurira ko kasemujeri natwe turimo kuko nka sevota iri muri muri program twese hamwe. Nukwibutsa abo program twese hamwe ni nayo ifite presidence ubu ngubu ya ko kasemujeri. Bivuga rero ko tubivuze muri program twese hamwe twumva ko ibyo bibazo biri i Burundi aho batazi ko umugore umunsi w'umugore ubaho ndetse ubwo ntibazi ko hari n'umunsi w'umugore wo mu cyaro uba kuri tariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 aho rero nkumva rero
barabizi ko umunsi ubaho baranawizihije abo yavuga yavugiraga benshi nabo mu cyaro bashobora kuba hari abatabizi bashobora kuba bayenda barasigaye
inyuma. Ni nabyo navugaga kuko hagomba kuba gahunda idaheza umugore uwo ari we wese mu cyaro akaba iyo sisiteme ituma umugore yibona mu iterambere nk'uko mukanya bagenzi banjye babivugaga ko dufite icyo twita semesi inama y'abagore hari na semesi inama y'urubyiruko rurimo n'urubyiruko rw'abakobwa aho rero niho politiki y'u Rwanda ikindi ibindi bihugu kuko ifite gahunda zigera hasi arabaze hasi ku mugore wo hasi cyangwa ku rubyiruko.
Hanyuma kuri cya kibazo nari nkubajije rero icyo wakivugaho iki
menya uko ihenda ihagaze ndavuga abo muri Pokafe Mujeri ntabwo bazamenya uko jenda ihagaze babikoreye mu mujyi Bujumbura bagomba kujya no mu cyaro n'abo mu cyaro hirya no hino nabo bakumva ko uwo munsi wo kuzirikana uburenganzira bwabo uhari kandi bagomba kuwizihiza atari ukubyina gusa atari ukwita ahubwo ari ukureba abadasesengura bakareba ngo ibibazo bizitiye umugore ni ibihe. Muri ibyo bibazo bikizitiye umugore twabigira muri uhe ruhare nk'abagore kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Kuri ibyo bibazo rero by'abagore bagihohoterwa kugeza ko bagikubitwa ibyo bibazo ntabwo bizashira vuba kuko abantu bavukiye mu ihohoterwa bari kuriramo kugira ngo barireke ntabwo biba byoroshye madame Jeannette. Bisaba inyigisho kandi kwigisha ni uguhozaho. Niba nko mu Rwanda nko mu mwaka wa 2019 na 2020 uko imyaka yacu itangira ndetse imyaka yacu itangirana n'ukwezi kwa karindwi ikageza mu kwezi kwa gatandatu niyo mpamvu tuvuga imyaka tugahera mu mwaka wa 2019 tukageza mu mwaka wa 2020 ibyaha by'ihohoterwa byiganje mu byo aribu yakiriye muri uwo mwaka nyine harimo gusambanya abana bujene uziko abana basambanyije bagatanga ibirego umubare ugeze wari ugeze ku 400 n'abana 54 kandi ibyo nibyo byagaragajwe byavuzwe byatanzwe mu kirego ibitaratanzwe mu kirego birangana iki
hari ibihishira
abahozwa ku nkeke imibare yagaragaje ko abahozwa ku nkeke abenshi ni abagore nubwo wenda hari n'abagabo ariko bo abari bakeya niba abagore 200 magana atanu n'abantu ntibahozwa ku nkeke iyo uhozwa ku nkeke ejo wajya mu murima ugahinga ejo wajya ku kazi niba uri umukozi ukagakora ukagatunganya abakomerekejwe ku bushake rero birimo abo bavugana bakubiswe batemwe tutibagiwe ko hari n'abapfuye ngo iyo mibare sinibona mu bwandaragajwe isimu ariko hari abapfuye ko tubyumva no kuri radiyo abakomerekejwe ku bushake rero ni 862 harimo n'abafashwe ku ngufu abasambanyijwe ku ngufu 803 abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina bimwe twavugaga kare kose 653 ukumva rero ku icyaha cyo guhohotera umugore cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigikomeje ubwo rero hagomba gufatwa ingamba ku buryo budasimburwa no kugira ngo igihohoterwa bigabanyuke ahubwo atari ukugabanyuka gusa ahubwo rirwanywa burundu ntawishimira ko gukubitwa ntawishimira guhozwa ku nkeke
turabigarukaho mutubwira icyakorwa
ibyo byose rero ntibigomba gucika nta bandi bazabica rero ni ubuyobozi bwite bwa leta buzashyiraho bwashyizeho izo gahunda kandi bugomba kuzikurikirana ni kandi abagabo nyinshi nari nabo babohohotera n'abagore n'izina bagomba kwanga bakavuga ati stop turanze oya ntituzongera guhohoterwa bandafata ingamba zo kutongera guhohoterwa birumvikana kandi bafatanyije kubyo ihohoterwa ricika
rekatazongera
kuvugwa iwacu Rwanda
reka turabikomeza
turabikomeza
reka tubanze twakire undi muvandimwe nawe udutegereje kuri telefone yamaze akanya ategereje telefone itaza no gucika Leonidas ndakengurutse cyangwa ndakengurukiye
yego ndabumva cyane
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo mfite ihohoterwa ryakorewe abo badame ba Claudine na Godoliev na Godoliva Mukasarisia
Mukasarasia
imana nirihezagire kubera barafatiwe ihohoterwa rikomeye mu niyo ntanda na cyane cyane mu kwihangana nongera mbaza umutumirwa asomta ndibaza ko ari asomta
yedufite asomta Claudine na na Godelive ubwo urabaza ikibazo hanyuma twumve umwara gusubiza
cyano cyano gitekereza no babaza n'abagabo turahohoterwa na cyane cyane nuko ino mu Burundi n'iyo iki gihe cyari cy'umunani z'ukwa gatatu bizaba umunsi mukuru w'abakenyezi ugasanga n'umukenyezi mu rugo uramubwira umuntu w'umugabo ati mfite impuzu mu nzu ugenda kuzimesura agaca akubwira ati wowe nta maboko ufite ntiwozimesa nibyo n'ihohoterwa rifatira ku gitsina cy'abagabo ikindi gusasa nko mu gitanda ukava nk'ahantu uhangayitse wagiye guhiga icyo bararira gaca usanga umudamu mbega utashashe mu gitanda wowe ntiwosasa nta maboko ufite ikindi nacyo gusenya mu guhohoterwa mu kibano tw'abagabo natwe turahohoterwa no abo batumirwa ba Claudine na Mukasarisia bo dushyikiriza icyo natwe bakabyoza baratugira umunsi mukuru w'abagabo tukaza dufata ati umunsi twakwizihiza umunsi mukuru w'abagabo n'uyu natwe tukavuga ati tujya tugira umunsi mukuru nk'uko abakenyezi no mu Burundi bashobora kugura ibitenge uwo munsi mukuru bakambara neza bakabega bakawukora natwe icyo gihe uwo munsi mukuru natwe tukawukora nicyo kibazo
nababaza urakoze cyane Leonidas urumva wafata iya mbere sinzi mu Kirundi uko mubivuga urumva wafata iya mbere nawe ugakora ku buryo abagabo wabakangurira kuba bashyiraho uwo munsi nabo bakajya bagenda bakagura ishati nziza nyine nk'uko uri mubivuga nk'uko umugore agura igitenge ku itariki ya munani hanyuma nawo uwo munsi namwe mukawushyiraho hagomba kugira igitekerezo n'ubitangiza
abagabo twese ino burya twumva nyine twavuge twarashavuye menga twera kumiriwe yinzi umugore ntiwafite ijambo gusumbya umugabo
mwarashavuye mwashavujwe n'iki n'abagore
kubera natwe uwo munsi mukuru kubera uwo munsi mukuru w'abagabo natwe tawuhari
none se abagore ko bawuharaniye namwe nicyo nababwiraga ko namwe mwakombye kuwuharanira
yego cyane
yego ubwo reka uravuga ngo bagabo barahohoterwa ariko ndibaza uwo mugore nizere ko iyo umubwiye uti hari impuzu zanjye ndagira ngo ugende uzimese akavuga ati nawe ufite amaboko aho ntababona ko umubwiye ngo najye kumesa izo mpuzu nawe wiyicariye nakabaza nibazaga
yego iyo wagiye gusima nko mu misozi uvuye guhanga kwa dizanye nk'irasiyo ukayishikana urushe ubwo ufise ejo nk'umunsi uzoja gusenga ugasanga imoto ntizimesha kandi nizira ati ntego nzoza gusenga ugasanga ati wowe nta maboko ufise kandi urarusha mbere y'irasiyo yaba kugira ngo wafunge barari aho wenda n'umugabo abahohotewe
yego Leonidas harya wifuzaga ikibazo cyawe kugihande asumuta Claudine cyangwa
abo bose nyine bose bato menga mu kibaha kugira ngo bakige ko
yego reka ubwo noneho
madame Claudine na Godeliva na asumuta bose icyo kibazo kabisa bakige ko natwe abagabo turonko uburenganzira natwe twidegenze nk'uko abakenyezi basigaye bidegenze mu iterambere tugezwe
urakoze Leonidas bagumye hafi ubwo bagusubize asumu hari ikintu hari asumu tahari hari akantu gato wabwira tugera tuhina amagambo ndabona amasaha ari magenda asumu ta reka nguhereho mwese arashaka ko mugira inama mwamuha gira icyo ubwira rewo ni datsanya ubwo na Claudine akomeza tugere no kuri God Deliver
murakoze inama nagira rewo ni datsi muri iki gihe turi mu buringaniye n'ubwozozanye rero kuba umugore atafuriye umugabo nta umugabo yiriwe mu yindi mirimo yigera ko mu by'ukuri ntabwo bitabari ntabwo byaba ari byiza ariko kandi gufura nibaza ko atari ukujya kugisa gufura nibaza ko atari bitewe n'imiterere y'umugabo ko ibyo binatabikora rero niba umugore afite izindi nshingano yiriwe mu murima yiriwe mu bana uwo munsi akaba atakuze nibwira ko n'umugabo bikoze nta kintu byamutwaraga kugasa neza wo kugira ngo bitere induru kandi ari akantu gatoya akadakomeye nawe yari gukora rero mu rwego rwo kuzuzanya no gufatanya birakwiye ko rimwe na rimwe bazajya bafatanya ku mirimo imwe n'imwe nk'ibi y'umugore gusa kubera ko yamera iy'umugore kandi nawe yayishobora kuko iyo umugabo ari mu gukora muri hoteli ntimubuza gufura ntigire niba yanarwa yashobora gufura atatu ntarengwa kwishyurira umwenda keretse ari ikintu uvuga uti uyu mugabo afite ikibazo cy'ubumuga bw'amaboko cyangwa afite izindi nshingano z'izi zatuma atabikora ariko nibaza ko umugore afite umwanya yabikora ariko n'umugabo afite umwanya yabikora kandi aho kugira ngo bize n'amakimbirane byaba byiza cyane ko byabakicara bakabiganiraho mbere y'uko babikimbiranamo murakoze neza ariko nagize ariyo nama namugira
yego Claudine hari icyo wakongeraho
murakoze cyane ikintu nakongeraho ni uko abagabo bumvise ko habayeho uburinganire n'ubwuzuzanye kera umugore yarakandamizwaga muri cya gihe umugore akandamijwe umugore agahinga dahingura umugabo akajya imbere umugore agafata isuka agaheka umwana agakurura ihene noneho rero umugabo akajya imbere akagenda nta kintu afite noneho iyo myumvire ijya mu bagabo bamwe ku buryo bumva ko imirimo yose igomba gukorwa n'umugore umugabo akiyicarira noneho bigasaba ngo umugore niba koko nk'uko asimuta bivuze abagabo ntibakure imyumvire y'uko umugore ari we ugomba gukora imirimo yose ubu ngubu hari ubwo ubona abagore bafashe inshingano nyinshi hakabamo abagabo bamwe ubona badafasha abadamu ntabwo ari bose ariko harimo abagabo bamwe nko mu cyaro badakunze gufasha abadamu umudamu akaba umugore akaba n'umugabo ntabwo aba umugabo mu nzu ariko mu bitekerezo akaba ari we uhagurukira urugo agashaka akamenya abana akaba ari we utekereza iby'abana agatekereza ibyo barya agatekereza ibyo bambara akabahingira ibyo byose akabikora umugabo bamwe bigaramiye batabasha gufasha abadamu noneho rero iyo myumvire iba arimo niba umugore yagiye koko mu kazi akaba yagiye guhinga agahingura akavoma amazi agateka agatera inyuma agasubira gutera intabire bukaba burije ya myenda y'umugabo iri aho ngaho ntabwo yayimeshe niba atayimeshe ni igikuba cyacitse kuko atayimeshe ariko ntabwo ari uko yasuzuguye cyangwa se yataye inshingano z'uko iyo myenda igomba kumesa nawe arabizi ko yagombye kuyimesa ariko noneho rero ntabwo yabonye umwanya kubera imirimo yari arimo icyo gihe rero umugabo nawe niba ari aho ngaho iyo myenda yagombye kuyimesera nta gikuba kiba cyacitse umugabo ni umugabo mu rugo kandi urugo rwitwa urugo rw'amahoro ari uko umugore n'umugabo bafatanyije kandi noneho akaba cya kiganiro cyo mu rugo niba umugabo abibonye bitagenze gutyo aze kwicaza umugore amubwira ati madamu iki kintu wakosheje ntabwo wameseye iyi myenda noneho umugore nawe yisobanura amubwira ati icyatumye ntamese iyi myenda ni uko nagize akazi kenshi noneho rero icyo gihe hakaba ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo noneho umugabo akunda icyatumye ya myenda itameswa n'umugore akamenya ko umugabo yamurakariye kubera cya kindi nyine arimo gutekereza yuko imyenda itameswa njye ndumva ari icyo ngicyo namugiraho inama ko umugore n'umugabo bagomba kuzuzanya niba umugabo agize ikibazo
ku mugore yicara muri bya biganiro umugore n'umugabo bari buze gukora, kuko abagore bagomba kugira iminsi yo kuganira umugore n'umugabo bakaganira muri cyagiye baganiriye, niho hakemukira ayo makimbirane cyangwa ibyo bibazo. Murakoze cyane, ndumva nanjye ari ku nguko nta mugira inama.
Rwose buzuzanye baganire bakemurire ibibazo hamwe, umwe ntarenge ku burenganzira bw'undi cyangwa ngo amukandamize havuga ngo umugore ni we ugomba gukora imirimo myinshi cyangwa isirenze, kandi bagahindukira ngo ni ngo umunyantege nke. Reka dukomeze. Ubwo Godeliva nawe niba afite yarafite ikindi gitekerezo bwongereho, reka uze kukiduha mu kanya. Ngiye kubanza kwakira Ruhamya Ari uri ku murongo wa telefone. Uranyumva Ari?
Ndagenda kumva.
Wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Kigali.
Kimironko. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza na
mwana. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Hari igitekerezo mfite, ndagira ngo mbabaze kumbira ikintu babyumva, ikintu ngiye kubabwira abatumire. Hari umugore umwe mu bakuri abagore mu Rwanda uba muri Amerika wagemuraga ubunyobwa, yasekuraga ubunyobwa Nyabugogo. Akubutse kurakabisekura n'isekuru, agera aho atera imbere, agura imashini, akajya arangura ubunyobwa noneho akabusapurayinga cyangwa akabwohereza muri Amerika ari isi. Niba akohereza n'ubwizi nanone nabwo akabwohereza. None ndagira ngo batubwire iyo ngo yiteje imbere bitewe n'iki? Twabonye umwami wo gukora kera agera aho yiteje imbere. None ubu ngubu umusore mama ajya gucuruza, bikaba ngombwa ko afata ibintu bye yarangiye bakamutunga, bakamutungana na byo. Aho hantu ho nta hohoterwa ririmo.
Sinzi niba barimo kugira kukumva neza, hari urusaku ruza inyuma. Ariko ndumva bavuze umudamu umugore uko wasekurira ubwo bunyobwa muri Nyabugogo.
Nyabugogo kera mu biro bya kera byahise, none ubu ngubu akaba bwohereza muri Amerika, aba amaze kugira isoko rinini cyane. Ese ubwo ngubwo noneho ubu ngubu abacuruzi b'iki gihe Nyabugogo baramufunga, aho naho hoterwa nyine ririmo. Ikiruza nyine abazunguzayi muri zi barafunguye bagifashe n'ibintu byawe baragufunga. Ese aho hantu ubu naho hoterwa ririmo?
Gode Diva, hari wari urangije ikibazo cyawe cyangwa wagira ngo ugire ikindi wongera?
Ubwo ngubwo niba aho hantu harimo ihohoterwa umugore azatera imbere nyine gute, n'ibyara azavuga ngo atera imbere. Iyo nguwo yabonye umwanya atera imbere, uwo nari ndabwiye atera imbere. None arimo gusapurayinga biye muri Amerika, yumva umuntu ufite iyo bizinesi ni umuntu umaze kugera ahantu hashimishe. Ese ubu ngubu niba umuntu acuruza wotameroni cyangwa amatunda n'ikindi kintu akaba yafungwa, bamufata nk'ingerezo afungwa, ndumva amezi yose make ari atatu. Ahantu barimo ihohoterwa kuri njye ndagira ngo wenda abaze ese uwo muntu yifatiye ntabwo abahohotewe nyine.
Ubwo baratubwira icyo babitekerezaho nk'abadamu, ariko ndibwira ko hagomba kuba hari n'amabwiriza cyangwa se amategeko agenga ubucuruzi kugira ngo budakorwa mu kajagari. Reka Godeliva agire icyo abitubwira. Buretse gato.
Musaza wacu uri i Kigali, uwo mugore yakohereza ubunyobwa muri Amerika yabucuruza buzererana, hari itegeko nk'uko madamu Eugenie bivuze rigenga business, rigenga ubucuruzi, rigenga imikorere, ndetse risaba abantu gukorera mu matsinda, gukorera mu makoperative. Icyo gihe rero ntabwo navuga ngo yahohotewe, yavugwa yumva yanahohotewe yagana inzego yibona n'igihugu kigendera ku mategeko, aho buri wese afite ijambo, buri wese yishyira akizana, yashobora kugana inzego z'ubuyobozi cyangwa abandi bamureberera niba yafunzwe, bakagana inzego z'ubuyobozi bakagabana inzego z'ubutabera, ikibazo kigakemuka. Ariko ibyo gukorera mu kavuyo ibyo gukorera udafite ibyangombwa ngira ngo nawe arabizi ibintu twasezereye kera twabisezereye igihugu cyacu muri politiki y'igihugu cyacu abantu bagomba gukora uko bafite ibyangombwa kandi tukabyubahiriza tukanabikunda kuko biduha wa mutekano biduha wa mutekano mu mikorere biduha wa mutekano mu mibanire n'ibindi gusa nagira ngo ngaruke ko uno munsi twazagira n'umwanya wo kubiganiraho ku buryo burambuye ariko uno munsi ngira ngo icyari kigamijwe ni ukureba cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina hanyuma rishingiye no kuri jenda birumvikana ko ari na n'itegeko itegeko ry'u Rwanda kuri GBG yenda nkagaruka gato nanone kuri mugenzi wacu umusaza wacu Leonidasi ushaka umunsi w'abagabo umunsi w'abagabo rwose ariwo n'umunsi w'umuryango wa mu kwezi kwa gatanu iminsi iriho abantu bizihiza abantu bibuka imibereho yabo abantu bongera kwitekerezaho bakikoraho nk'abantu ni myinshi harimo n'umunsi w'uburenganzira bwa muntu uba ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi na kabiri buri mwaka aho ngaho umugabo nyine urumva niba ari uburenganzira bwa muntu ni twese abana abagabo abagore aho rero n'aba bagabo rwose muserutse ukambara uwo mwenda mwiza waberwa cyane ko aba ari umunsi wo gusoza ya minsi cumi n'itandatu yahariwe nyine kurwanya ihohoterwa kandi ihohoterwa iyo tuvuga rishingiye ku gitsina ntabwo arireba gusa umugore ahubwo rireba ihohoterwa rikorerwa abagore n'iriye ihohoterwa rikorerwa abagabo n'iriye ariko ikigaragara nk'uko nabivuze mbere abagabo ni bake bahohoterwa bigombye rero ko ari abo bagabo bahohoterwa nabo ntibyakagombye twese ari abagabo ari abagore tugomba kubaho mu mahoro uburenganzira bwa buri wese bukubahirizwa kugira ngo dushobore nyine gukora dushobore guteza imbere ingo zacu dushobore guteza imbere ibihugu byacu yaba ari nubwo ari mu Burundi nabo igihugu cy'u Burundi nacyo kigomba gutera imbere giteye imbere bikwihereye ko imiryango y'abarundi n'abarundikazi yateye imbere kimwe n'uko igihugu cyacu cy'u Rwanda kigomba gutera imbere bishingiye ku iterambere ry'ingo aho mu rugo buri wese agira ubwisanzure kandi buri wese akagira ya shema byo guhagurukira umurimo no gukora umurimo uboneye utanga umusaruro birumvikana
yego reka bwo ruhamya rero tumubwire ko ikibazo cye nk'uko Godeliver rubikomojeho uyu munsi twibanze ku ihohoterwa rikorerwa abagore rishingiye ku gitsina cyane cyane gufata ku ngufu ikiganiro kijyanye na yenda n'abazunguzayi n'abagore mu bucuruzi butandukanye nacyo tushobora kuzagishakira umwanya amasogonda rero dusigaranye nduzi ko ari amasogonda ni make cyane yego ubwo nagira ngo akajambo ka nyuma gatoya nk'inama waha abadukurikiye muri uyu mwanya muri make cyane amasogonda icumi andi nyahe abasigaye
murakoze cyane ihohoterwa rihica ihohoterwa umuntu arapfa bakamushyingura yo bamutemye yo bamukubise akarwara akajya mu bitaro ihohoterwa nanone byica rubozo gahoro gahoro iyo ryaguteye ihungabana ugashonga wumva niyo mpamvu rero buri wese agomba gufata umwanzuro avuga ati nsezereye guhohotera nsezereye guhohotera yaba ari uwo mugore mu bagore bakeya bahohotera akazirinda rwose agafata ingamba zo kwirinda guhohotera mugenzi we umugabo we cyangwa se yaba ari umukobwa akirinda guhohotera mugenzi we umuhungu hanyuma rero n'abagabo tukabasaba kudahohotera abagore babo kuko n'ugusubira inyuma mu iterambere
urakoze cyane Godeliver asomuta nawe amasogonda nk'atanu
urakoze icyo nasorezaho ni ugusaba umuntu uwo ari we wese icyo wifuza ko bakugirira nawe ujye wifuza kugirira abandi nibwira ko nta muntu ujya wifuza ko bamuhohotera niba utifuza ko baguhohotera kuko uhohotera abandi rero ibyo byose by'abantu abagore abagabo nta muntu unezezwa no kubaho nabi ihohoterwa rirababaza ihohoterwa ryica umutima rikica umubiri rifite iterambere ry'abantu
murakoze cyane ndabona nta mwanya dusigaranye Ubwo rero reka mbashimire cyane mwese abadufashije muri kiganiro, abatumirwa bacu n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, ndetse n'abadukurikiye n'abaduhamagaye bakaduha inama n'ibitekerezo. Ndabashimiye cyane Dieudonné Cyubahiro na Nadia Tahaniwe nibo bakiriye telefone zanyu kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire rero ibihe byiza mu rwanya ihohotera.